Shoot. Trip, I'm gonna try out too.
My nigga zombie. Sikiliza.
Macho, macho.
Nigga. It's the kids, baby.
Fanya juli keka zama na sabufa na godolo mbili. Ay. Mama yangu,
mama
we,
mama
we. Oya nilikwenda kuiba bwana zinigaluka fence, kumbe nimebugisia nyumba nikambia jeshi. Ay.
Mama yangu,
mama
we,
mama
we. Ayaya, saidia Mungu baba.
Ayaya, saidia Mungu baba.
Nipo mtupu wa pencha lolo sina kitu baba.
Nipo mtupu wa pencha lolo sina kitu baba.
Mama yangu,
mama
we,
mama yangu,
mama
we.
Mambo kujishuti shuti mwenyewe kafosi, badala kusevu nikasahau nikaposti. Mimi tena
mama yangu,
mama
yangu, mama we.
Kalijifanya katoto kakanisa, kajawai kabisa, kajaribio.
Yala!
Toto kayamisha.
Mama yangu,
mama
yangu, mama we,
mama we.
Ayaya, saidia Mungu baba.
Ayaya, saidia Mungu baba.
Nipo mtupu wa pecha lolo, sina kitu baba.
Nipo mtupu wa pecha lolo, sina kitu baba.
Mama yangu,
nilipaka mkongo demusi anakuja geto. Kapiga simu mali na umwa mitakuja kesho. Ay mama yangu, eti mama we, we masela nilikuenda kwenye show bwana. Eti DJ anapiga biti, sani natiririka. Nikiangalia katikati pale kila mtu analuka. Ghafla kasikia harufu mbele yangu imepita. Oya asiocheza ndo kajamba ushuzi unanuka. Mama yangu,
mama yangu,
eti mama